exclusive from Afrofi.com.
Hey baby, kutoka pe unaendela. Hini life yanga, hini kanga kufendela. Fintu vonse vina sanduka chabisawa. Na nimbo zene tenzo mvela zinaleka na kuwama. Penetina luvianya, ushini pati penetina lubana. Vindu vose vina pombo soka. Nima esa tinkutumile phone. Nika ilanga namba nima mvela nsoni. Vukamba vima belela murodi. Usanifaka kuhaya. Na papata baby usanibuhaya. Don't you ever say bye bye. Don't you ever you say bye bye, eh. Usanifaka kuhaya, na papata baby usanibuhaya. Don't you ever say bye bye. Don't you ever you say bye bye, eh.
Exclusive from Afrofi.com.